Athena i katu. Katu i runga i ngā whati tuko o ku mātua tūpuna, kia rongo ai, kia kite ai, e ora tonu ana te reo rangatira ki roto i ahau. Nō reira tihei, wā mauri ora. He mihi ki te atua, mōna tautētanga, kua koro waitia ki runga i a mātua i tēnei wā. Ka whai haere, i ngā tikanga, i ngā kawa o rātou mā, rātou kua wehe, rātou kua tīraha, rātou kua hemo. Me ki ake, hokihoki mai ki tēnei huihuinga rangatira kua whakaritea e mātou hei oranga mātou e noho kore nei. Kia whakawhirinaki atu ki o koutou tahataha me tō koutou whai rawa hoki. Kia tātou e noho kore nei, e noho ora nei, tēnā tate katoa. Ngā paiaka o te rākau nui e mau, ngā mihi maioha, ngā mihi aroha, tēnā tate katoa. A tēnā katotika ki tō kaupapa. Mā tōku ārero Māori e whakapuaki, mā nā anō e whakakapi. Manu koro ki i te pō, koro ki i te ata. Manu koro ki i te ata, koro ki i te pō. Ngāti te tāroa, te pito whenua, te ukai pō o te whānau we. Noho whairawa i te ao Māori nei. Ko wā waurua tēnei e tuana, ko tōku ārero Māori in my English tongue. It is preposterous that a Māori should aspire to become a poor Pākehā when their destiny prescribed by the Creator was to become a great Māori. When a renowned leader, indeed, Sir James Hinari said that we ought to become great Māori, what was he trying to say? Let us first look at what he did not mean. Sir James reproved Māori for aspiring to be poor Pākehā. The idea of a poor Pākehā has been ruminating in my mind for some time, almost to the point of fermentation. Was it an allusion to monetary wealth, to gain, and to riches? I emphatically say no. Was it a reference to Māori to try harder at being a Pākehā? Again, I say no. It is my humble but firm opinion that to be a poor Pākehā is to be a poor representation of great foreigner ethics and values. But let it be known that our destiny as prescribed by the Creator was never to be a poor Pākehā, but to become a great Māori. But what is a great Māori? A great Māori can be reminded by the famous proverb, "You are a divine seed, indeed born of greatness." Māori do not need aspire to greatness. It is our momo. It is in our genetics, in our blood. It is in our genealogy. It is in us. But how is this greatness made manifest? Let us look to the past and the present for evidence and references for our future. Let us look right here for a definition of a great Māori. In fact, let's take the example of Tahumi Henare, Sir James Henare, as an example of a great Māori. Here we have a graduate of the last whare wānanga of Ngāti Hine at Taumārere. Here we have a bushman, a farm labourer, a worker, a son of the land. Here we also have the deputy of Tau Henare, who became a divergent and broke the gender prescriptions. Here we have a lieutenant colonel who was over the 28th Māori Battalion until the end of the war. Here we have a patriot and a military leader. Here, perhaps in my own mind, is a husband to Nanny Rose, and also a father to his many children. Here is a family man, a role model of example leadership, leading his posterity from the front after returning home from the war. But one would only have to gaze upon the family tree of Sir James Hinare to realize the strong and sturdy limb that was to become Erima Hinare. Here is an exemplary and invaluable role model of servant leadership who helped and served his people by advocating firmly for Māori health, Māori language, and Māori creative arts. Here is an example of servant leadership who promoted vitality and well-being physically, mentally, and spiritually from afar and from behind, because he understood that Māori were able to do many things, things greater than were expected. Now let's look at the son of Erima. Most recently, footage of MP Pēni Hinare was broadcasted from Te Puia Marae. Footage showed MP Pēni Hinare assisting those who had sought emergency housing. Pēni interviewed those who were affected by this crisis, this homelessness crisis, but he also rolled up his sleeves to work alongside his constituents. Here is an example of transformational leadership who leads through his work among the people. Herein within the whānau Hinare is the example of greatness within Māori. Herein lies my own realization of what greatness is. A great Māori is to be the very best of who we are inside, no matter where we are, whenever we are called. Herein lies my own greatness as a Māori. To be the very best of who I am, wherever I am, whenever I am called. Nō reira mā tōku arero Māori, e kōrero mō tōku ao Māori. Mā tōku arero Māori, e mihi atu kēnei rangatira. Tāhimi Hinare, te ikā whiro. Erima Hinare, te tau ihuone, te ihuoneone whakapau kaha mō tōna iwi, mō te arero Māori. Pēni Hinare, te tore kai huruhuru, e whakatinana hia i tōna whakapapa, i ngā hua o tōna whakapapa. Te whānau Hinare, ngā pia o Ngāti Te Tārawa, o Ngāti Hine, o Ngāpuhi, o Te Iwi Māori. Mēnā, pēnei, me pēnei, tō whakapapa, ko tēnei te tauira o te rangatira, me pēnei tō whakapaukaha, ki roto i o mahi katoa, kia tū koe hei rangatira, he pātai tēnā. Valentine Rākete, te ika a whiro, ko tōna whānau, ko te oranga o tōna whānau ke tōna ngākau. Toru haora te roa o tōna haere ki te mahi. Ka hunuki ia ki te whenua moimoia i te taha o tōna whāia, i te taha o tōna hua rangatira. Me o rāua nei tini tamariki. He toki ki tōku ao. Raymond Rākete Senior. Te ihuoneone e whakapaukaha ana mo te oranga o tōna whānau. Te pau whirinaki ki tōna huarangatira e whawhai ana i te mate pukupuku. He tohu ia o te aroha mutunga kore. He toki no tōku wao. Ko Raymond Rākete Jr. Tēnei e tūnei. He tore kai huruhuru e ako tonu ana. E ako tonu ana ki tōna ao Māori. But tēnā pea, hei tōna wā, ka tū ia. ki taua kōrero, kia ea taua kōrero, ko ea te whakatinana hia o ngā hua o tōna whakapapa. Kaore i oti ai tōku krani i ngā mahi a Tāhimi. Ko ngā kōrero o tōku pāpa he rite ki Erima, ā me au kia Peni. Mehe mea ko te whānau henare, te tauira o te rangatira Māori, me pēhea hoki tōku whānau, he rangatira hoki au, he rangatira hoki tōku krani, ku tāku ko te ai, ai marika. Nō reira, it is preposterous that a Māori should aspire to be a poor Pākehā when their destiny, as prescribed by the Creator, was to become a great Māori. Kia puta tika ai a tamaroto i ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa. I am a great leader. I am a great Māori. He rangatira au. Nō reira, tēnā tātou katoa.